Zikiriza mikwano njifune, zikiriza ebirungi mbifune, zikiriza sente nzifune, umanye byange wadde oluusi mbikweka. Na 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 Kera kumatani teka kakagato Ngo mwana we sitewe enzobo lukubawo Abaseka ne baseka Sigwa mumani ngo musata babe Nkuba nekuba umusana kwe chibuka Mukama nga kota Omulimu kugufu na lutalo Nukugufu na muna chochi zibu Sako kusabana yesimanyi Togo ulida Nange njagala mbeko nga basama Jamu kasisira onteke mumakati Zezimu kunsonga Luachi nkule mela limera konyo Nkuzumbu wa mukamo chimani Mela yensonga Luachi nze nkola nyo sebaka Kwa chimani Zikiriza omusala ngufune Zikiriza ebi duadembi wane Zikiriza ebi guzombite Cause I know you know my way Zikiriza mikwano njifune Zikiriza ebirungi mbifune Zikiriza sente nzifune Umanye byange wadde oluusi mbikweka Teri, 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 teri ya kwenkana Zani, zani, mubanji Gwe wabangu sale Emitege jali jiri wona somoka Na magwa manji kululo na waguza Nali muto mukama wankuza Ne baganda bange na bo wabakuza Echo che chinde tero kujaguza Ntindi mukwano gwonyo kutuka kwecho Eranze nyongera chimu kukusaba Yongeronga bire mikono jijino Na enzani, enzani Boya gara bojo Zikiriza omusala ngufune Zikiriza ebi duadde mbiwane Zikiriza ebi guzombite Cause I know you know my way Zikiriza mikwano njifune Zikiriza ebi nungi mbifune Zikiriza sente nzifune Umanye byange wadde oluusi mbikweka Zikiriza emiteko njiwane Zikiriza balabe mawane Zikiriza ebirwadde mbiwone Cause I know you know my way Zikiriza mikwano njifune Zikiriza ebirungi mbifune Zikiriza sente nzifune Umanye byange wadde oluusi mbikweka Nali muto mukama wankuza Baganda bange abango wabakuza Zikiriza igwe yabambula Ne bazadde bange gwe ankumira Producer wange gwe yamukuza Nakalobozi gange gwa kawomesa Yes boy Echo chechine tero kusanyuka Ntindi mukwano gwonyo kutuka kwecho Zikiriza